uthanda ungathandi ingxaki zizokwehla phezwe impilo zethu ikhati ngekhati. Usayitya nje ukuthi yonke into ihamba kamnandi kulukudu nazi inkinga ingena. Zibese zithi thushu singayilindele. Fuloko kwethuka kuvese kwenze kuphindaphindeke esibhekene nakho. Angiqale ngubingelele phinde kwamukele futhi enkosini yethu afresh. Kengusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Sekuneminyaka ngigibela amabhanoyi yabo nebala. Lokho kuke kwathi ukuphazamiseka muva nje. Kodwa noma kunjalo, ziningi ikhathi engibe sebhanoyini engabuyi kamnandi engqondweni ngenxa yesimo sezulu esasibhekene nebhanoyi ngalolo suku. Ngakho, ukuba sebhanoyini isikhathi esingamahora u-14 akona umdlalo lowo. Manje abashayeli bebhanoyi bahlale bekutshela ukuthi qinisana amabhandeni ngesikhathi nihleli, okuyinto abantu abaningi abayizibayo. Kodwa njengokuba sengengaba seyikhathini lakhona umoya uphikisana nebhanoyi eyikhathini eyiningi lakhonwa uza kubugudlugudlu ukuvuleka iyicabha zeyikhathi eyiphuthumayo emergency doors abantu bekhishwe ebhanoyini lihamba. Ngiyakutshela ngenxa yokubona lezo zehlo ngenza show ngihlale ngiwafasela amabhande ebhanoyini uma ngingena kulo noma sengihleli. Izaga 1 isahluko esimangazayo ebhalweni ngekuthaza ukuthi ulithathe iBhayibheli lakho uyifunde. Lesi saga sikhuluma ngokungathi uNkulunkulu umuntu omekhoneni lomgwaqo esimemeza sakukhala. Kodwa khona kunjalo yinto abantu abahlale beyiziba ngoba beyibona bephelelela bekhona ukuthi uma sekufika kwesaba neyinkinga bese kutholakala ukuthi abayilungele. Lesahluko siphethe ngala magama alapha kwizaga 1:32-33. Ngokuba ukuhlehla kwabangenalwazi kuyakubabulala, nonganaki kwabayiziwula kuyakubabhubhisa. Kepha ongilalelayo uyakuhlala elondekile agcineke angabi nalivalo ngokubi. Nebala, iy'khathi zokuphikisana komoya nebhanoyi ziqhamuke ey'khathini esingayilindele enhlobo. Ngakho nanku umbuzo, ngakube ufasiwe yini ngebhande? Ngoba icebo likaNkulunkulu ngokukulungiselela lezo y'khathi ezesabekayo ukufaka inhlakanipho yakho enhlizweni yakho ngaphambi kokuba lezo khathi zikuhlasele. Kepha ongilalelayo uyakuhlala elondekile agcineke angabi nalivalo ngokubi. Yilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Singathokoza ukuthi usithinte u-admin wethu uyohlala elindele ucingo lwakho kunombolo ethi WhatsApp ethi 067-706-0077. Ngiphinde 067-706-0077.